nanam nambala yengo zima sinda
patina yo DJ Gala on the beat
nati inu anti taimani daily daily ndima ono mugurusa kuma ntima wanga umafune nuyo ureguzi wani mumakala kuti iku uti chapati pati ipati kapena ndiwe neba neba ikatuka mamba uandi matamanga kunjira kukaona ngati uwe ukuduza ndikabanda kukuona ine Gabana Guguna Nambala Ambira magukonda, wena makulonda Wina mwaine, ziguone sakuti huu Dimwai waine, ndiye ndibase tuplani Kuti ndi kukonde, ndiye ndibase tuplani Kuti ndi kukonde, nambala kapena kapena Ya wasapu kapena Kapena, kuti ndizichira ndiweyo Kapena, nambala
Yo, DJ Gala, on the beat.
Nambala.